kaka ntulie na wewe, sitaki nchelewe, wakakuzoa kamwewe.
Alafu fundi, aumefunzwa mkoleni, tumejipanga foleni, mama umeweka madeni, moyo umeweka rehani. Kama wewe ni njiwa mimutama, kinivuwa na nguo na chutama, hakena niwe mama zilawama. Mashallah, toto ni bala, tukienda pwani tunarudi bara, kikuno bambata, ashanga zimeja.
Nyongoze,
oh baby,
nyongoze,
nana nyao,
nyongoze.
Utanifanyia manga ya ubaya mama, ili nikose raha tena. Kama kunikosea utanikosea kwa lipi, kunifanyia tashtiti, utanikosea, utanikosea. Kanyumbulika nyumbu anavyonipa mtundu, amefungasha mafungu mimi kwake tamba.
Hana haraka akinigusa kishika hapa, mimi na apa hapiti mtu shaweka mpaka.
Akiona twerk, TikTok na twerk, but homo twerk, nanionea mama. Akiona twerk, TikTok na twerk, Insta na twerk, unanionea.
Wallahi mashallah, toto ni bala, nikienda pwani anarudi bara, kiuno bambata, changa zimeja.
Nyongoze,
oh baby,
nyongoze,
nyongoze,
nyongoze, nyongoze.